chali nivuka Manage vajina la vajira Nimba kuata kona wabeyo Katime wafute mbozi ulijempita Ulikalonji kemfu na kawanyiza Uyugolia na yenke jenkalidide Duma vikarulia fule ninyayo Zichisache na kole langa wanage Empala na jengi kokache Atewe unye singira ngalo kuwongi Yasinga no kujereka Na enze wendi Kama ya mpa
Baby, oh.